ZWAP.com.
Zina langala mveka kutali Kumwe masombe nya anga Sada one Ndaja ndinso kumwerera Ndi mafumo Ndipo anda mwali okongola Andifuna Kuma kumamba Bukula mboyo Zina langalo Kodi ya dalemba mo Kuma kumamba Tate Mundi Lengere Tima Watsopa Sanyengeke Ninchito Zati Koli In a Mundi Lengere Maso Watsopa No Kutindi Tiwono Zuma Mukufuna Nihunde Mbiri mzikori Ndipo zofunika Kuma sotera pansi pompano Maina atu alipo panto Kalande magali moto Nyumba ni mapunziro Mabanja ndi ana Kuma kumwamba Bukula moyo Maina atu Kodi alimo Chonde ndirembeni ine Amdanda
ZWAP.com.